niseme
uri munsi mu gitondo tondo mbyuka nsengera tuhanze
hanze
mbyuka nsengera abarwayi bose mbyuka nsengera abakene bose mbyuka nsengera impfubyi
zose
zaheze ku cyavu nkanjye
nkanjye abakiranutsi bose
mungu nakupenda sana uri munsi mu gitondo nyagasani mbyuka ngusaba kugira ngo ufashe abatajya bagusenga bakugarukire nyagasani habasani duhora tugusenga kugira ngo uduhe imikorere dukure tubyibuke imifuka aho kugira ngo dukene ahubwo dukire dushobore kugusenga harimo ba rubanda benshi bagukunda harikwa mikoro yaba kaba make cyane nyagasani ubafashe baba bahirwe bahinyuze Kampo baba seka, gwibyo basenga Nibigirwa mana sinyagasa nibihora biva Mukanwa kabo buri munsi nabagome nabaheme iminsi yose buri munsi Buri munsi mu gitondo tondo Mbyuka nsengera tuhanze
hanze
Mbyuka nsengera abarwayi bose Mbyuka nsengera abakene bose Mbyuka nsengera impfubyi zose Zaheze ku cyavu nkanjye
Bose
Mungu nakupenda sana
Mbabazwa nuko n'umwanyaka sana tanga zigera mwisi Umujinya wese ukazitera zose kaba ibyorezo Padiri kuri ubu ashinjwa byinshi pasta Kuri ubu ujyada guya bajya boke ku matode dopo mfite umujinya Udenze kw'inzoka ubutumwa batumwe kuri iyi si Bwahize mu bitabo amashiringi yabaye imana y'isi Uwa yatunze keke na bibiliya Imana idakaye mu byahishuwe Yohereza ifarasi itukura aho yicaye ngo ahabwe inkota ndende ngo yicape ari mu isi Amahoro mu isi agenda ubwaho Imana ifite umujinya Ku maso yayo nta burakari ifite mu ntoki zayo Ifite inkota ndende bujye burashinyitse Kuri uyu munsi nta gaciro k'isi Rupfu yarateye ahabwe icyaka n'icy'abantu ngo bicwe Izuba azaba ntaryo ukwezi azaba ari ikinyoma Ndi umutingito utera isi hinduka ubushwangi Red B ndibaza ku munsi w'umudara bishe boba zadahaje Buri munsi mu gitondo tondo Mbyuka nsengera tuhanze hanze
Mbyuka nsengera abarwayi bose Mbyuka nsengera abakene bose Mbyuka nsengera impfubyi
zose
Zaheze ku cyavu nkanjye
nkanjye abakiranutsi bose
Mungu nakupenda sana Abakiranutsi mu gusenga kwacu twe dusenga nyagasani ntitusigera Tukuvugurura imihe ibyo mvuga si ibinyoma ahubwo ibyo mvuga njyewe mbona ari ukuri Uzagerageze nubona ubitangiye Uzapfukame usenge iyaguhanze yereke ibikomere ufite ku mutima Izakuvura izaguha amahoro niwihebe Imana isubiriza igihe njye hari igihe ntekereza ubuzima mbayemo nkizera ko rugira naza ngenza subizwa Ready B duhore kuma fidupfukamye dusenga Imana